nishamwachia Maulana. Si hofu ya zamani, roho nina amani, kwa yote shamwachia Maulana.
No more.